love in a coning and a day.
Baby, tell me what you feeling.
Baby lover, baby you, mufite kumutima, aba Babylon, barekure, menya kongo ufite kumutima. Baby lover, baby you, mufite kumutima, aba Babylon, barekure, menya kongo. Baby, urukundo rwawe rumeze nk'impano, bora mfundura buri munsi.
Baby you, baby you, baby you, évitez les enfoirés, baby you. I see you, I see you, ton sourire souffle d'or. Baby you, watch your sicko kick you.
Appétit, appétit. Baby lover, baby you, mufite kumutima, aba Babylon, barekure, menya kongo ufite kumutima. Baby lover, baby you, mufite kumutima, aba Babylon, barekure, menya kongo.
Baby lover.